yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimi Aliñalli Abdoulmoumouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde en haalan dow timmode muutere janginoɓe université ji leydi Niger. Fedde maɓɓe de ni e gomnati subaka o keɓe naral e nanan du ko ardiɗo fedde jinganore janginoɓe de wi'ata. Rewɓe jeegon jaɓe nawni kenga toon nder siire Tigzé Fane, en nanan du ɗo ko maire Abala wi'ata dow ko waɗi ɗum. Yewtere meɗen pindinol hannde en haalan dow balla kapelle leyɗe yasingol gonno gaddana remoɓe famaɓe ɗo nder leyɗe Afrique Caraïbe et Pacifique. Murtere janginoɓe université ji leydi Niger janginoɓe muɗum subaka o timmi. Fedde ɗe duni e gomnati deki juuɗe dow ɗereji naral. Hanono ardiɗo fedde jinganore janginoɓe de haaliri ɗum, gomnati wi'i jaɓi jooɗa haaleji naata hakkunde mu'en heɓa mosala saɗormaji mu'en ɗi keɓo e yoɓude ceede ɗe ɓe tokkata gomnati. Nabala Adare wakkati Adama Dawaki noddunomo e téléphone. Gomnati jaɓi jooɗa haali e waɗe caka mum e fedde jinganore janginoɓe université ji ɗi gam ƴewtinade no waɗe ko mosola hawju université ji leydi Niger keɓum. Gomnati jaɓi du fa hande hokkitidde ceede ɗe taƴuno dow jobdiji amin dalila murtereji amin ɗimin gaɗuno. Fedde amin de du wi'i ƴama min duro ko watta mosola janggere tawane nder janginol université ji ɗi heɓum. Ministére amin du durwan fondita moƴƴina sigila jande hikka de ko watta de timmine. Gomnati du wi'i ko lewru uttu du timma ceede ɗe min tokkata ɗum fuu yoɓanɗe. Jangere de du keɓol mosolo mum saɗa ngam no wodi to ƴewtunol ɗereji tewtoru ɗin ni kori. Rewɓe jeegom jaɓe nawni toon kenga har beete toon Tigzé Fane siire tawane toon nder commune Abala takkol leydi Niger e leydi Mali. Hanono maire Aboubacar Oumarou haaliri ɗum maire Abala haaliri ɗum ni soogeru gon tawanu nder soogeji gonɗi no jiilo dow laabi joɗɗinol hakkillo fukkingu nder cakantaraje ɗen fiɗi jaɓe dow loore luumo de ɓe tawa nder mum. Aboubacar Oumarou maire Abala wakkati Adama Dawaki noddunomo e téléphone. Mayde waɗi siire Tigzé Fane, yimɓe guure piiliɗe ɗen ummi no jaha hinnore ɗen sey ɓe potodiri e loore gom wonde no ɗo Tigzé Fane. Toon Tigzé Fane du ɓe tawi loore soogeji gonɗi no jiilo dow laabi joɗɗinol hakkillo fukkingo nde cakantaraje ɗen. Nden ɓe ƴami yimɓe jippo, worɓe ɓen jippi, rewɓe ɓen wakkati jippotono ɗen. Nden soogeru gom fiɗi jaɓe dow loore ɗen. Rewɓe jeegom nawni, mi annda ɓe foto goni nder loore ɗen. Tato maɓɓe ni waddama ɗo ñame ñawto. Neɗɗo fuu wawa haali no ɗum waɗiri. Huune ko waɗi ni noon. Darnolu balla pelle leyɗe yasin nder cakantaraje leydi Tilbéri dalila rafikeƴoron hakkillo fukkingo tawago nder cakantaraje ɗen ni. Rafikiñol fukkingo duugo wala no soƴƴoro gaɗa waɗi ko hande pelle ɗe darni golle mumen. Ɗum du waddi ko ferooɓe gari toon tefi ɗuwaki tabarbare ummi no coƴƴo toon ayeru gam jonde toon enden nden hoynaɓe de balla goɗon wala no heɓa. Noyi jonde maɓɓe ɗen e himɓe ayru wonno waɗira yewtere meɗen goɗon waɗi toon enden dow maɓɓe? Ɓe mbi'i ni ko baasi goɗon fuu wala himɓe warɓe ɓen den ɓe jaɓɓaɓe. Mahamadou Issoufou ardiɗo leydi Niger kenga naati yeeso hawrine hawju joɗɗinade e ƴewtinde laabi joɗɗinde hakkillo fukkingo e denaku himɓe e aade mumen kam fuu e laabi duruɓi diɗɗe ɓiɗɗan bonɗaku nder cakantaraje leydi meɗen. Ambassadeur uji leydi Niger e ambassadeur uji tawaɗi leydi Niger ɗi leydi Amérique e leydi France fuu no tawa nder hawrinde de. Eric Whitaker ambassadeur leydi Amérique wi'i ko kan en durwan gaddana leydi Niger balla dow laabi yahdu yeeso mayri e denaku himɓe e aare mumen kan fuu e dow laabi durwi diɗde ɓiɗɗan bonɗaku. Ɗerol habaru Louis Sahel hannde on wurtini habaru o. Faddade Sadat Iliya Dammala jinganowo himɓe leydi nder kasu toon zender wakkati procureur ƴamuno ɗum waɗe ɗum rafi waɗandemo gonga. Ɗum ɗum woni ko sewre Amnesty International indirani tournon la page rotab alternative espace citoyen pelle jinganoji himɓe leydi ɗo nder leydi meɗen mbi kenga. Miccintinen du himɓe ni ko Sadat o altine o hana yofede gam kitotoɗo on wi'i han hiyay fuu gacce goɗon e makko. Amma procureur région zender on ƴami kiite makko kele gam faddademo kasu kaden. Lebbi makko du sappo e tati ni miɗen miccintina himɓe ko o udda toon dalila o yehi to yahdu metta ɓerne gam huɓɓude hiite nder leydi e yennude parti tareya. Nder lewru Soumaye connol haako windiɓu ndu toon nder leydi Doso ɗenɗe ɓiyen nder luumo ley toon Doso no ɓeyda sembe luumaku nder région on sanne. Leydi Dallol Karakara toon ko ƴuɗote himɓe Doso du gonno himbe dosu du no gidu ko sanne misali sukabe ummatore gan kanko be pirtirta hunduko asiwi ton doso asiwi Abdurrahman wadi sigila yewterde
ciottol haako leɗɗe koyete windi bundu ɗum ɗumo pamaro ngo doso no laati hunde waddore dalili sanne e nder lewru suumay ndu enda ko ɗuuɗi muɗum ndu konna fuu ƴowatanani har kara kara sawdu ndu no waɗa capanɗe jeetati faya hembre e capanɗe nayyi yeruno zaneydu garba cotto ko haako haaliri
leydi kara kara ni min ƴuudata ko kogolgol fuu min jinggoto min cooda nde min keɓi ɗum koyirnam min gari min conna kaɓɓe ɗen hemre hemre nde min keɓiɗo ɗum ƴaada du sei min ɓeyde
lasolaso
debbo o kandu wawa kaari haako enɗan nder lewru suumayi o wari o soodi haako enɗan sawdu ndu wonana hemre e nogay
Hermi e laso fuu un caada ki sanne gam hande sadarma no woodi min coodan un nino jam menen jiɗu un ayyo Allah e suuma yeere idu wooɗi wakkati jerde diyam
motaji ɗin no kennina gadda ha ko enɗan nder luumo ɗo sappo majji sotti ko wadduno fuu jonnon goɗɗi ɗo konno kennina gara dey soodoɓɓen enɗan no ɗon no jiya tiɗirka majjum sanne ba ko tawa eɗum henni eɗum duñƴodira e motaji gadduɗi ha ko jonda
pelle asan suuji kawjiɗe goynaaki e anndinde himɓe hannden fuɗɗi batu joɗɗire muɗum ɗo nder huɓeere ñamay gam humpitidde himɓe pelle ɗe du ni mbi'i dekan semmbe mu'en fuu dow kumpitol himɓe ko ɗo ko moƴƴi fuu ko tawa nder leyɗe afrique nani ko justin yawo gooto nder ardiiɓe sigila fedde de wi'i mutari mahamadou gam famtinde himɓe
Cette rencontre est une initiative.
Kawrangal dartnan do filla hono fi kokkol habaruji nenne ne kay du hitande fu ciudi kokkol habaru kay won ko hawrto gam batti yewde no golle de gonno jaarle Afrique do leydi Niger hikka won go mudum e warde fotte e batu o enda ko tuuga do mun sanne ni woni ande ke Afrique leydi non to yaadi yeso wawi heɓede e dow fi ko darto kokkol habaruji e ko nandi e muɗum ko watta ko tawi himɓe faama ke kokkol habaruji ɗi no wadda mballaga muɗum yaadu yeeso leyɗen
la communication peut contribuer au développement de l'Afrique
fedde sawara bad banki leyɗe afrique ton abidjan deki junngo kenga ton ɗo gam hokkude millioji hemre e laso e jeetati ceede dollar gam wallirde golle baras kanzadi dow lawol goldu ni ceede ɗe enden kokkol muɗum akoomi adesina ardiɗo banki o wi'i gaɗol baras o duni hunde non ko nafata sanne ko ɓeydata leydi niger leydi ndi himɓe gonno perowal no gari nder majjum gam ɓe gala to ɓe tokkata ndenne kokkol ceede ɗe du no hokkude ɓe tammude golle baras o du ni miccintinen himɓe ko duuɓi jeegom hisana ɗum du ni deni ñande fuu baras o huuɓi himɓe cakantaraji ɗen ɓeydoto sanne lumako région tilbéri du waɗan sembe
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi niger ton centre franco nigérien jean larouche mo ñeme to andan solam bo suuɓi leydi france gom ekkintinowo bami e jimi woni no ekkintina himɓe gam ɓeydude ñeñal maɓɓe dow filla laabi e jimi e giɗa makko duni o holli ko bami ɓiɓɓe leydi niger ɗum no wooɗi sanne ko imo yettaɓe du sanne imo hokkaɓe sembe waɗude ɗum ale alama wallirde remoɓe famarɓe nder leyɗe afrique carabiqueɓe e pacifique gam ɓeydude sembe deme maɓɓe ɗum du e gam firtude ko'e maɓɓe dow laabi deme kesi ɗi enɗan ɗum woni sigila gaɗaɗo ton bruxelles leydi belgique sigila o du ni fedde dental leyɗe tubakoɓe wonno hokka ceede o waɗe illa hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji nayi e tati nani ko ken loranzor ñeñuɗo dow sigila o wi'i olivier asokbavi e téléphone gam famtinde himɓe gam hisudo saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddana remoɓe waɗi tile maɓɓe ɓe kokka laabi deme kesi ɗi sembe gam moƴƴinde ɓurna maɓɓe hannden du laabi kesi ɗi no godi nafakka sanne ɗum du waɗi ko fedde leyɗe yasingol gonno ballira remoɓe ɓe ko watta ɓe keɓi mosolo saɗormaji ɗi ken lorantor ñeñuɗo dow sigila o
gollire nde endan leyɗe europe caraïbe pacifique kañum e afrique ka en woni ko joƴƴini ɗum ɗum du konɗan ni gam gollude ɗo fii ko darto demal kañum e ñamri no darde fa hannden gure ladde nder leyɗe enda ɗe lintumi golle ɗeɗo kon nan min jaranana harat hedde e hokkugol habaruji kañum e golduggol e kulle jamanɗe endan gam batte min cennodira golle ɗe endan yaade e pelle goɗɗe hono fawo e gorni endan nder mino tawade kon nan har heɓande sukaɓe ummatore ko gollete e majjum du kamɓe sukaɓeɓe ɓe joƴƴina campanie ɗi koye mabɓe gam ɓe gaɗa golleɗi koye mabɓe tataɓa majjum du no wodi golliturgol kulle jamani dow filla kokkol habaruji laatiɗdu konnan kañum woni e duniya ɗum du dow fi ko darto demal kañum dow fi ko darto ñamri fou e wallude du himɓe golloɓeɓe endan heɓana kokkiri kabaruji e dow fi ko ɓeyto demal ngal kañum e lumtagol kulle ko heɓete e demal ngal e hoore mum e wattugol rewɓe du har fi demal ngal e hoore muɗum
no ha juɓe sigila o gonno gollida remoɓeɓe
Nous travaillons avec beaucoup
Minin gollida e golloɓe do fi demal kañum e remoɓe koy mudun em gam batte gollal ngal yewtine woda non tawadu konnani sukaɓe ummatore bendu minin gollida e mu en hara fi ko darto gollal ngal minin gollodo filla lawol politique du kondan minin gada hawrindeji batu e do fi ko darto demal ngal e hore mu e gollal ami don dumini nodde himbe latibe andambe fi on endan ngarna jewta e der leede dol ko min gatta hawrindeji din e koy mudun en
interagir
Odon godi porjeje di cinguɗon der Sahel o na der leydi Niger alal misali
au Niger à ma connaissance
to do Niger min gada e porje o bayinde worre kanon woni min ballite suka goto laati joƴini gollire mudum on du konna hebowi der majjum barjaari mawndi der duniyaru gadandu min gollida e fedde gonno be sip mentan
avec le sip men
bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kalangu dow yewtere pindinol meɗen ngol hannden dow filla balla kapelle yasingol gonno gaddana remoɓe famarɓe leyɗe afrique pacifique e caraib kokkol habaruji meɗen timmata amma min miccintina on duni ko joɗa haalen studio kalangu waɗoyte hannden e hawsankore dow yaadu dow ƴadaji li orɗum e ko ñamete mama ada siri batugu
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba chapande jena e jedi fm
alit
do radio kausen
lamba chapande jena e nayi fm
jingimi
do radio dilerem
lamba chapande jena e jenayi fm
kabalewa
do radio mambio
lamba chapande jena e jenayi fm
dogonduti
do radio dallon
lamba chapande jena e didi tobere jetati fm
walam
do radio baru
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
tera
do radio liptako
lamba chapande jena e jetati tobere jeddi fm
dokoro
do radio muria dakoro
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
nyamai
do radio skut mukartaji
lamba chapande jena e tobere jena e fm
madawa
do radio sarawnia
lamba hembre didi tobere go fm
tanut
do radio damergu
lamba chapande jena e jena fm
studio kalangu